Upendo lako choma mimu yu kama moto. Umenishika bongo kushani hudi bongo. No one like you, no one like you girl. No one like you, no one like you girl. Important, you different. Umenishika bongo, umeni hudi bongo. Umenishika bongo, umeni hudi bongo. Tam tam girl. Anyo ya kufanana baby. Obulunji wabuja kwani. Kala ya America, beautiful champion girl on my side. Mina kupenda baby. Ndani ya mtima wangu baby. My side. Uko wenyewe niko mbali nawe siku ladini. Nikukose niko tayari. Wanifanye chote ntatubiri. Niwe mimi rowe ata chakula sichi tamani. Fwana nitwe na nani. Umatubi. 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 No one like you. No one like you girl. No one like you. No one like you girl. Important, you different. Umeni shika bongo, umeni hudi bongo. Ayaya. Umeni shika bongo, umeni hudi bongo. Tam tam girl. Kumbuka bahari mbao niliwahidi. Hata kama nikifika huko siwezi geuka. Hadi mito hadi kifo niwe chaguo langu. Tikurani zote wape mola wetu kwa sababu na washinda. Afrika Amerika unawatetemesha. Obegezo Obama macho miamia. Wananipenda wanawake zaidi milioni. Siwapendi niwe chaguo langu. Siwezi geuka sigeuki. No one like you. No one like you girl. No one like you. No one like you girl. Important, you different. Umeni shika bongo, umeni hudi bongo. Ayaya. Umeni shika bongo, umeni hudi bongo. Tam tam girl. Anyo ya kufanana baby. Obulunji wabuja kwani. Kala ya America, beautiful champion girl on my side. Mina kupenda baby. Ndani ya mtima wangu baby. Kumbuka bahari mbao niliwahidi. Hata kama nikifika huko siwezi geuka. Hadi mito hadi kifo niwe chaguo langu. No one like you. No one like you girl. No one like you. No one like you girl. Important, you different. Umeni shika bongo, umeni hudi bongo. Ayaya. Umeni shika bongo, umeni hudi bongo.